iwdi sahalla yaade ɓaleeri fangude wuddu ndu rewɓe hewɓe anditi jaati wiide radio nafaaɓoɓe sanne e ley imadaraji yiriwere ɗiɓe gondi
radio joro
baɗi radio ana jogui daame mawde e golleji amen minen rewɓele gomɓele créduji ɗi sigaso ɗo golleji ɗimin gatta ɗi fuu wawa waɗede caggal radio ɓuuri fuu minen rewɓele mbaytoɓe kulle kecce ɗe minen ka miɗe jetta sanne radio o badian gara ɗo rewɓele gomɓe ɗon ɓe foyi hunde ɓettitako ɗumen e dow radio minen mi rewɓele ardinaɓe kayiɗo kabaruji amen ɗi ko heewi muɗum fuu ɗo studio tamani mi keɓata ɗum miɗe yiɗi sanne golle koɓe gondi wadde
ɓeydade kabaruji ɗiɓe keɓata rewɓe hultiwide radio o ana faaboɓe dun elle birki banggal yewtereji lollirɗi baroni
maro ima fi jamane do a tela eleya maro mangay dabla ne ki ka to abela yele prepreni dabla sigida ina yambi dele alakama
mama lele nyere ba lele
oh ni be sekola e kala ele kala
yo hono de do yewtere ngada de du radio wango bomako do tigida jabi amnata labas traware yogabe e jewtinobe o do emission
ne toye
mi woni indirte do muna le cinema darne en hen woni hollude rewbe hono hani wordure de galleji mu en mi maro indirte debbo mo yiɗa ka feewi darde muɗum kokkami ɗo laatike sababu e juuɗe hewɓe yimɓele keɗotoɓe min yirde kam hono neɗɗo bonɗo ko heewi maɓɓe fuu jilli ko gaɗan min kaye eno gordumi e gurda an
e wi kamɓe ardiɓe radio ɓe ɗiɗo yewtereji ɗi ko ɓuuri hewde ne nayi eko jiyaten ñande foof nde galleji amen mali ɗi keɗɗanna Kassim Ousmane lollirɗo baroni ba
wondi wadde le galleji amen ɗi ni woni komin kalata haala muɗum sanne arande ni won golle momin gaɗanno momi noddirta émission 100% féminin nga hande jalnugol yimɓe min ɓuuri wadde golle muɗum tampuɓe ana heewi le galleji mumen ɓe gala fuu no min gaɗa goɗɗum so wona heɗade kulle ko wawi jalnude ɓe ɗum ne dow radio heɓete
heɗotoɓe yogaɓe ka hultiwide ɗiɗo yewtereji ɗi na nafaɓe sanne e ley gurdam rewɓe heɗotoɓe yogaɓe ka hultiwide ɗiɗo yewtereji ɗi na nafaɓe sanne banggal jogola moɓe kañ huncande hoore
so
gonga o émission ngaji mabɓe ɗi ka laatike sababu waytidde mbaadi ko heewi yimɓele ɓe fuu ga wakkati kamɓe du nomi gaɗirtani ka moƴƴaɗi a wawa feewi heɗade émission ngaji mabɓe ɗi tawa wala ko nafima satu keɗotoɓe hoore ko heewi mumen fuu ana yiiya hoore mumen e golleji ɗi ɓe gondi halde haala
mumenarkatoture debbo gollowo radio to gaawo e wimako radio o wawiri nafude ni so ni ɗum nawtoraka no fewiri ɗum wawi latare ɗum sababu bonanda mawɗo
radio yo hunde jogine darde mawɗo banggal hontodirde e nangodirgol nde leydi amen ndi eɗum wawi ñifude baasi ko halte radio fuu keɗotoɓe ɗum ana hani ƴewde ko moƴƴi hen ɓama ɗum gollira ko moƴƴa ko yoppa ɗum caggal saabu eɗum wawi sendude yimɓe ɗum
micciten wiide ley leydi mali ndi ko ɓaɗi radio ji temeɗe joyyi gondi ɗi laamu o yamiri.